Kristo amefufuka, ameshinda mauti, ni mzima tuliye, tumshangilie, Bwana tuliye, tumshangilie, Bwana tufurahie, Bwana kafufuka, tuliye, tumshangilie.
Shaking it.